Hip hop ibima e paletse le bo kholo go kuba lena bo my father made hip hop mo South Africa ba ga eno rapang le njoyeng hore mamang hip hop ya mang ka wa le ntwe ke endless debate like useless.